بالك. هلو اسكاب
Gia, no wonder I'm a keep on kufidinga kuseni muzuba na kukafipa mjima kumenya ni pumpu. Okay, what is she what tundu? Uziba mwani sungila mwani mvesela mwusha chipepi my pumpu. Okay, cheyo ni tapu, kunipoka vena pantu. Pali iwe ni nafapu, nse muna wea mwadumolo njambo. Kuzimangirira, okay ni mawanja kirira. That's why ina ni mapandirira, wenda kupia olo kukazizira. Nikufuna chemuduze, nikufuna chemuduze. Ngaba uni mvesa mwushe, okay uni mvesa mwushe. Njiwa ulipo je, all day, futi every day. Ine silinga yese maipe, kukusoko neza che olo je. Ndaba
apopewa gwila pambeko zizila nati apopewa kumya pambeka kupya baby unimbesa temperature you see and now see and now nati unimbesa temperature you see and now see and now conoceko club kwe olele. Kwe wabwela kuno ni kuponde. So tie apa ni pase chikonde. Ndiwewe ni funa ama wena no no no. Wenzo ni soko neza breni. Nikakani za vambene wenzo kwe kinilo. Baby nakinzo ni soko neza breni. Nikakani za vambene wenzo vinilo. If I get you more easy niza kupasa aliens and drama ye ufuna. Kiyo si pressure niziba nikaliko dizzy. Nikalukamba kan pushi nila kuchihumba. Ya chinja weza apopewa gwila. Kaleza ni njenje manambo mvela kupya. Nayamba kufunda apopewa kumya. Kaleza ni njenje manambo mvela mpipo. Nayamba kudunta apopewa gwila pambeko zizila nati apopewa kumya pambeka kupya baby unimbesa temperature you see ya na see ya na nati unimbesa temperature you see ya na see ya na
bena kuya kwa bena kuya kwela bena kweli stable temperature you see ya na see ya na.
Let's go.
Damn, this is fire, kids.